You're my sweet darling. Oh, darling. You're sent from heaven. You're my sweet darling. Mimi ndo chanda we pete yangu mama darling.
EMV Records.
Speaking from my heart, baby, can I tell you my mind? You know you own my heart, baby, captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, ndo siku zote niombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane. Nibebe nikubebe, tubebane. Sent from heaven,
sweet darling.
Mimi ndo chanda we pete yangu mama.
Darling,
sent from heaven.
Ni wewe mucho wanje kumurikira tulimumiza iyo hata bona. Ona tumekutana hadi tukavana, tukapendana hadi tukafanana. Miku kupenda ndo yangu taswira. Hii sweeti sweeti fasi tuwe na subira. Malezi ya kobora pia yena nifaidi. Iyana nifanya kujihisi mwenye bahati. Na kupenda sana unajua dali. Mimi na wewe kama pete na kidole. Pete na kidole.
Sweet darling,
darling, darling, darling,
darling.
We no more samanira.
Sweet darling,
beka nguhu mutima. Nguhu rukundo, nguhu murira.
Darling,
roho yangu. Ni bahati na sarapi. From Nairobi to Bucha. La 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 da 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 da.